Yande joy mintaji chapande tati studio Sumana Amadou Habaruji studio kalangu fulfulde dimi ali nyelle Abdul Mun yottinta e mona. Sembe habaruji mede hande ni halan do bota kilo renak gubal pelle sappo didi daranade himbe leydi Niger wadani arido leydi Niger ko wadda dun fa hande dartina ko hebo der fi hawju jawdi leydi Niger di anda en kala dun fa hande der habaruji mede didi hande ni do batu jodo hale wona wuno wade der hubere nyamede en dan do awre le balde tati batu bu en dan hebana to jo en ande luggi didde garta pekkida ande mu en yewtere pindinol meɗen studio kala nguuɗo laabi sembinɗinde ɗum fa hande fina tawa himɓe leydi Niger waddan tariki yaaji may goje masallata. Kenga jeetati lewru août hitande duɓi ujunaɗe ɗiɗi e laso e nayi général de brigade Abdourahmane Tiani deki jungo joɗɗinde ɗum fa hande lawol laamu leydi moƴƴinde fondita lawol laamu leydi joɗɗinagol joyi lewru juillet hitande duɓi ujunaɗe ɗiɗi e laso e ɗiɗi hawjade ɗum fa hande fi golle e basol arzu ko leydi Niger ko watta ɗum fa hande leydi Niger di enden ni wawa naforade jawdi muɗum di enden no woɗiri yaadu yeeso heɓo nder mayri waddi ko lawol laamu leydi gol enden joɗɗina nder majjum ɗum fa hande fi arzu ko leydi Niger di enden ni ɗum ƴewtinto itte muɗum e ko nandititta hakke fuu ko leydi Niger hani heɓude dow fi golle e basol arzu ko leydi di enden campagne ji ɗum fa hande leydi Niger na ɓiɓɓe leydi Niger kanduni fa hande ɗum daroto hokkude golle ɗe enden. Ko watta dartinaku ɗum fa hande heɓo nder laabi fi hawju jawdi leydi Niger di enden waddi ko renaka gubal pelle sappo e ɗiɗi daraniɗe himɓe leydi Niger windi batakiyol ɗum fa hande yaade to ardiɗo leydi Niger di enden ko watta jawdi leydi Niger di enden ni reno hawjoro ɗum fa hande no woɗiri nani ko Adamu Umaru ardiɗo gubal gal enden ni wi'i wakkati min noddunomo e téléphone mi waɗanimo ƴamɗe.
Nous avons constaté
men gi ko der hawrine sawara ministeru be gonnati leydi Niger no wodi nokkuje go har ko darta fi goynaaki e anninde himbe do lumaku gu gonnati hokka du wala e du wadira no annirano den no wodi to amen men miccintina gonnati men cama dum du dum fonnita to jaccerde enda wadutu kade didabel mundu men cami fedde leydi mawne hawjine laabi e ceutinaaki fi kokko lumaku gu fedde de golle mudum darna acce hojita golle mum tatabel mundu men cami gonnati wada anninore do hokkude lawol kampaniji basoji arzuku leydi gada golle mubben do e leydi Niger fodde no dewtere hawjine fi basol arzuku leydi e kalanziri holliri dum fudu misali CNPC kampaniji leydi yasengon tawade leydi Niger e gollude
minier et pétrolier.
Awde ledde do enden ni leydi Niger ga hebude mosola hawjorade ɗum fa hande no woɗiri kaden saɗormaji ɗi wonji tagol bakaji gonno gaddana himɓe ɗum woni sembe haala batu joɗa haale ñamayi dow awre leɗɗe batu ɗum fa hande ngu fuɗɗa subaka o enda balɗe tati batu gu enda heɓana to jo en ande luggi ɗiɗɗe garta peccira ande mumen nani ko docteur Bachirou Bodo goto nder cigiliɓe batu gu enda ni wi'i ko Asumane Chine waddi firtaɗe ngal fulfulde.
C'est la prise de conscience de
ko yiɗa himɓe pamana ni woni e pama nafaka awol leɗɗe ngam lekki no woodi nafaka mawɗo nder gurnam ɓi adama denne no woodi ɓiɓɓe leydi Niger pantine nafaka ko woodi nder awol leɗɗe kasen deni awi do ɓe denaɗi komin ɓuri yidde woni ɓiɓɓe leydi kokka sembe dow denol leɗɗe ɗen deni ɗi awama ngam deni jomum andi ko wawta reni lekki hande hi e awi lekki deni jomum awi lekki mun reni deni ki mawni no nawtorto e makki woɓɓe do no nawtorto jomum yarnaki wattanaki birgiri kan watta lekki mawna
diele toɓaɗe huɓere ñamede enden ni alarba o enden ni gaddani ɗum fa hande lumotoɓe saɗormaji gotaji gaɗaɗi ɗum fa hande lumo dow yawtinde diele ɗe enden ni cukki mawi ɗum fa hande laabi natude lumogo enden nani ko Alhaji Moussa Soumana goto ɗum fa hande naabi en dekkotoɗo e ardiɗo fedde daranide hakke lumotoɓe ɓe enden ni wi'i dow majjum ko Mariama Charme ko waddi firtaɗe ngal fulfulde
kawjiɗo fi lumogo kan hakkilto e diyan ɗan so ko jem nonni illa lumogon fa tukka gotaji gonɗe lumogon fuu kan hawjotoɗi denne deni ɗum woɗi kamɓen no de bonido kamɓe nino kamɓen domin boytorto joni gotaji ɗin kan uddi hitane fuu fadde dungo natata hano lewru mars yaade avril iɗi korsi ngam ittugo tuyni ko won nder majji to joni koɗi moƴƴinaka ɗum waɗi diyan ba naati ɗan doggata to min anda bawɗo wonɓe gala na noyi wonno waɗa nde golle neɗɗo kay hande a yeboɗum ɓe durwa e korsa gotaji din gondi dellumo gon gandi ankay yo fata lawol mu
se wore mu ka bali bali
do fi o duni fa hande min tefi haldude e sokko jamo wanda amma ardibe benden ke bay jabaati tobo wadungo jeddije bitire den den ni ton der commune gaya gaddani himbe sador maji sanne bonereji gadi misali duni fa hande en tara hano non no ruman musa sala lamido tubal gaya haliri dum bonereji mawdi gadi to en den der cakantaraje den den cuudi reata chami yonki duni fa hande en uwi der majjum nanni dane de o watti yade e himbe den den ni ko fadel alu waddi firtaade gal fulfulde
lalle nanga ya bam samu banna
wonga der wuro gaya min kebayi bononda ko diyan dan wadi amma der wuro tara don kai diyan dan wadi bononda fa cuudi duddi chami e suka gon mayudo hecci kenga min kebi habaru suka be lokotorobe gon garbe to goruwo gol fa jola don e joli fa be keppi yonkiji mabbe gam e bawa diyam to podol hakkillo ko gadammi ni woni himbe e gada hilnare fudo de ni kam burunoyi ko hida woni neddo regga de suka mu wurtiki tefa e joddo wuro fa diyan dan helta gam be anda noyi dan warirta fudo de ni neddo tokki lawol goruwol gol anda no dun latoyto
ya ka gani ha goru ne wuce
alarba bitido dun fa handen commune tilberi to bama to bo godu fa handen waddi ko eterde diyam ko urta do ni millimetreji hamre tobaade cakantaraje de en da dum du waddi ko diyan da en da nyaami no kuje goddo libi ciudi reata bangere tula ton duni fa handen der mu goddo heppi yonki mu do adibe hubere de en da ni jehi daroyde no bonondaji di en da gaderi nani ko wobbe der bonondaji di en da kewti bi ido majum ko Abubakar Umaru waddi firtaade gal fulfulde
Ilwaya ilgo gore de huwa.
Miten juwati der sudu, sayi miten nana sokape no bia. Dian no woni no nata der bade ame. Fadde min chiriyoto futan nati. Gimi to sokape doga burto. Gata muno, sayi dian na nati der chutin. Der chutin fuchami tawat der hogogon. Di pat mwoyti.
Kongo windora kuno tusu.
Wallahi ahuru.
Dian na nati der chutin. Nondunon alibi chutin. Him egeren, min burtinibe min jaribe der klasuji. Gam sudu ko dian nati der mu, wal naki. Sa gwanga kai. Wuro amin go wowa diyam nyamadum min kolli horebe wuro ngom gardo fu no wi amin ko adi adi wallude min amma fahinda ballegaaji fu yottake to amin
hal hon amon ko to yiddo
bori ngare
nyamandeji amin boni kolti amin boni leci amin keli ar amin fu boni diyan dam waddi ba suka gom mayi do en tuudi amin fu chami baade worre mi woway yide irdiyan dam
tamata haram
fi golle deme de region tilberi duni fa handen hitane keden dan no burti hitane rawani wittine de enden hanono goto der tawado der fedde mori ban fedde duni fa handen der ni der remobe haliri himbe hewbe der region enden ni cyoyake ci emu en remoyde ibe henduni fa warde handen de ibe kaja balla durugo enden denne hante nani ko kanko adamu halidu mo mori ban o enden ni wi'ido majum ko ale min washar wadi firta de gal fulfulde
de la region de tilberi
dun walana kowa e cuccuka ko rafifi denaku no tawa hen fi odo waddi dudal acci wuroji mu en amma joni der bawde Allah he bawde ko sojeji leedi gonno gada gam e dena himbe dudal koti der wuroji mabbe gam wadowa golle gesa der leedi walam dudal koti e anzuru e fahan kasen der leedi tera dudal koti der nokkuje mabbe ko fero diri e hitane wittine hano jon gam hikka dal koti be kebi hibe gada gollal gesa der geseje mabbe gan geseje den no godi so geji gombe no deni himbe der geseje den e no kuje to fili geseje den
les producteurs en train de travailler
département Djundju région dosodu ni fande no limte der cekantaraje to debe gatte dungu dabune e cedu do ni der leedi Niger di enda amma rafi labi duni fa hande ado de barke deme de enda wadda der lube redu leedi Niger ni wonno tonga yaadu yeso himbe departement o enda hanono Alaji Alu Tanimu sarkin kasuwa Djundju haliri dun nani ko wi'i ko Samira Ruwafi waddi firtaade gal fulfulde
meden tawra sadorna lawol misali jahangul Nigeria ga yadoso neddo fotay ba hala gol neddo tokki fu no taway diyam bonnido gandeni hana sadorna lawol komen tawra do en junjunu hani wi emen koji fettere nyamdu leedi Niger der dunguna e cedum kanju wadi do en de neddo wi irogo no wanyi to rogo go en den nodi loreji ciwan di dogon dusi na doso diyam fu bonnidi lawol gol en den loreji din hubona senide araji nyami rogo en den joni arakke fuddi yiɗi iɗu yaha fa birkina e mali loreji no godi lumo non kawrango himɓe sanne ɗo en du meɗen tawa takkol kerol nigeria no ba wi'ama welo no wodi ɗo en junjum sayni moyiɗa gollude gan ɗo en junjum min ngala saɗornan ndiyan e dunguna e ceeɗu dedu ndiyan no wodi himɓe no celli to fu ñamdu no wodi
dogon duci fedde ummatore tokkuɓe diina alislamgal fuɗɗi duni fa hande yilaru muɗum abadaru hikka duni fa hande woni lawol laso e jeegaɓol yilade duni fa hande suɗude enɗan caka himɓe nani ko salisu masu ardiɗo comité cigiliɗo yilaru duwendan ni wi'i ko aliou ba waddi firtaɗengal fulfulde
l'objectif de
der ko wona no tefe kan woni waɗande himɓe ɓe endanni ekkintinoji nder himɓe ɓe du no wodi ƴuɓe de région iji reedu leydi niger di enda kan fu e leyɗe jeyaɗe e AES gaɗa waɗande himɓe ekkintinoje ɗen min golli wallirde duni fa hannden ko wadde yaadu yeeso heɓo nder cakantaraji ɗen warɓe ɓen kokki ƴiƴam wallirde ñawɓe tawraɓe saɗornan ƴiƴam no wodi du kolte ɓe kasunkoɓe kokkete huɓere dogon duci min awan du leɗɗe fa hannden durwididde tenere gonɗo no ñaama warde e himɓe nder département on endan e leydi niger fu hawrine de endan ni ko ɓeyde soɗude enɗan noon caka
himɓe
nder yahuɓe to fijoji olympique na bien jeux olympique paris leydi france diyandan ni dow inde leydi niger abdoulla razak isufu alfaga kanni hori mo waɗay fijoji muɗum jango duni fa hande mo allah yaari o waɗi doyta fijoji makko ɗi andan ni ɗi taekwondo kanko he duni fa handen ɓi leydi ingila biyeteɗo kanden kunnum gam mo duni fa handen tawa nder fedde ɓe ɓuuray kiloji capanɗe jeetati jango subaka hanonomi haalir ɗum ni yande jeetati ɗo enden huɓere ñamede enden ni o yata waɗode fijoji ɗi enda yewtere pindinol meɗen studio kala ngu dow laaɓi sembinɗinde finatawa waɗi hannde ni miɗen gadda tariki tariki duni fa hannden gogeru masallata gogeru woggetenu ummende laɗɗe yaji boggo gogeru dudu non fa hannden duuɓi e duuɓi oɗon ɗuɗum noon e abbiko nani tariki makko na biyen yewtere makko e haruna ibrahim ko firtaɗen ngal fulfulde
ɗum kan woni kulle ko tawa nder kulle fijirdeji ko fina tawaji leydi niger piyol gogeru minen tawa nder ɓaade yaaji moye googe tomin tawimo mo jooɗi dow daago makko imo fiya googeru ɗum do ngam o nodda ginnaaji noon gollal noon ngam o roni
piyol googeru hunde noon ko ronumi e baaba am jooni no waɗa duuɓi capanɗe tati ko gonmi nder mum ngam illu kunca witti fuu miɗo fiya ɗum warande leydi konni googeru illuden e ginnaaji ɗum heɓa fa yetti hannde to yimɓe adi ɗum nde mum piyo googeru gongajum heppata ginnaaru ko warata holla ɗum no joomo haani fiira ɗum amma joni ko jamanni waylake sey so himɓe ekkiti
joomum
asuman sarkin boori gooto nder jaadira e makko ɓiɓɓe hawkaaji mo wuro masallata no mana golle lobbe ɗe o waɗata neɗɗe noon girɗo gollal ngal watti yeeso
to yaaji piyo gojeeru no neɗɗo noon kono waawi golle mum sanne ngam sani ginnaaji haani nodde sey kanko ngam kanko tan anndi noyi fiirta gojeeru makko ko watta ginnaaji ɗi ngara humtanami haajuuji amin sagonga neɗɗo noon ko ɓooyi miɗon gollida e makko ngam imo waawi golle makko sanne
ko watta o fina tawa ta majju nder koreji makko waɗi yaaji no wonno ekkita ɓiyum suka lokkol no gogeru du fiyirte
cukaɓe joyi godumi nde sukaɓe am fuu famarɗo on tan wonno ekkito gaɗam golle ɗen enda nayoɓe to fuu wonno janggami e piyol gojeru ni gon miɗo wuurira mi demono amma joni ko demal wala no waɗa no hiɗira e piyol gojeru ni jogirimi ɓaade am dekiraɓe nayo godumi ɓe fudu e gojeru ni gon miɗo humtira ha juuji makko
macca huɗɗo galini wonnan gojidu si aɗo keda nawemum a yanzu
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kalangu ɗo kokkol habaruji meɗen timmi
difa dow radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi fm zender
dow radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi fm
maraɗi dow radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
dow bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm